Conqueror Pandebe. Brava!
Exclusive from Afrofy.com.
Chiremba kushana kuchinga mchinyanja kunyenga ni boza boza boza. Chiremba kushana kuchinga mchinyanja kunyenga ni boza boza boza.
Kushinda kuwa machuchu, aikona ifya vuchuchu. Punyapo uburungu, tuchinde iya wasungu. Chan, 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 nga mukazi tuchiwele wo. Tuchishishe, shh,
tuchiwele wo. Tuchishishe, shh, tuchiwele wo.
Tuchishishe, ha. White, white cape, wale chinda na manti. Jake wale chinda na chuti. Chef wale chinda na krio. Dane wale chinda na Exa wale chinda na natu. Muzegeta na shatewa. Situ kaya kumayadi. Tambiza na nkwe na tishoni. Temiria ni kaya kumayadi. Rich busy na madansazi. Chester na nkwe ni semu.
Mchiremba kushana kuchinga mchinyanja kunyenga ni boza boza boza. Mchiremba kushana kuchinga mchinyanja kunyenga ni boza boza boza.
Kushana kuchinga mchinyanja kunyenga ni boza.